sakwayithola ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu angenelele. Khulekela isimangaliso othola ukuthi uma uNkulunkulu eseze empilweni yakho afike eqala ukusebenza, kungabe kusaba yilokho obukulindele. Uzothi, yima kancane uNkulunkulu, akusikho phela lokho mina bengikulindele. Angiqala ngikubingelele ngikwamukele engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Uyazi ukuthi sithanda izinto zibe ngalendlela thina esiyithanda ngayo, ngendlela le esindele zibe yizo. Sicabanga ukuthi sibe nomama nobaba babe ngabantu abaperfect. Uma singabazali, iy'ngane ziyiphathe kahle zizothe. Uma siziyisebenzi, obasi asiphathe kahle. Abaholi babe ngabakhaliphile. Bese uNkulunkulu yena semfuna benjani? Semfuna uNkulunkulu abe ngonothando, oneyibele, othembekile, onamandla. Futhi hayibo, akupheli lapho. Semfuna be ngesimaziyo uhlelo kwenzani, predictable. Ngiqinisile uma ngisho nalomlaleli uma ucabanga. Ngoka Mark 8:22-26. Bafika eBethsaida, basebeletha kuye impuputhe, bamncenga ukuba ayiphathe. Wayibamba impuputhe ngesandla, wayihoyela ngaphandle komuzi, wafela amathe emehlweni ayo, wabeka izandla phezu kwayo. Wayibuza wathi, ubona utho na? Yabheka yathi, ngibona abantu, ngibabona behamba kungathi yihlahla. Khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo, yabhekisisa, yasinda, yabonisisa konke. Wayithumela ekhaya layo wathi, ungangeni emzini wabantu. Babe, uthi yakholwa lokhu ngempela? UJesu ethimisela amathe emehlweni ale ndoda, manje lokhu uma ukuzwa kuyenyanyisa futhi kuyaphoxa. Futhi ke bandla, angifuni uNkulunkulu wami ayiphathe kanjalo omnye uzosho njalo. Ngithanda abe ngovulelekile futhi engamqagula uhleleni. Kodwa manje moya kulesi sikhathi kwenzeka lokho. Ucabanga ukuthi lempumputhe eyabisa inxibi yanendaba kwakhona ukuthi uJesu uyithimisela ngamathe emehlweni ayo? Yebo, nebala yayingenandaba. Ngokuphazima kweso kwabe sekuphela umpumputhe bayo, yabe sikwazi ukubona, haleluya, udumo kweliphezulu. Ngakho ungamangali uma inkosi ngokuzayo ilethe isimangaliso sayo kuwe ngendlela obungayilindele nengekho ntofo ntofo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lama devotion ungawathola nge-audio ye-WhatsApp okwakho, sithinte kule nombolo 067-706-0077. Ucofe i-WhatsApp kuyona. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.